Ah, me dá um rap, mais capaz.
Muvhuso wavho u khou wane vha vhudze zwino we ready for war. A re na nḓevhe nga apfhe, a re na maṱo na hope khou vhona. 76 holo vha vhaswa vho thuthiwa nga vho 4. So a ri funi zwipaya, a ri funi dzipimpi na vho no ḽa na vho 4. Khema yo vha i ḽi hata chose but you know a ri funi vho 4. Nga ṅwedzi wa vhafumakadzi ndongwana na medi dzo no swika 4. Yeah, nduna goloyi ndi renge dzi no swika 4. Yeah, ndi ite dziṅwe miḽioni dzi no swika 4. Yeah, ndi ite dziṅwe miḽioni dzi no swika more. Yeah, no no vhona kha miḽioni dzi khou ita so. So. Yeah, nṋe thi mangali musi ri khou ḓiphina so. So. Yeah, nṋe thi mangali musi ri khou ḓiphina so. So. Yeah, thuthu vhona vhathu vhane vho tambula so. Utakala so, ano maduva utakala so, swiko ukonda utakala so, and
tutu swika fhethu vhathu vho takala so.
Utakala so, ano maduva utakala so, swiko ukonda utakala so, and
tutu swika fhethu vhathu vha litshesa so.
Hey.
Yeah.
Hey.
Tutu swika fhethu vhathu vho takala so.
Hey. Hey.
Tutu swika fhethu vhathu vho takala so.
Takala so, eh. Takala so, eh. Takala so, eh.
Tutu swika fhethu vhathu vho takala so.
Takala so, eh. Takala so, eh.
Yeah.
Takala so, eh.
Tutu swika fhethu vhathu vho takala so.
Yo, milangi happy san. Ndo swa nga ḓuvha san. Ndi na mutuka san. Koro ndi Venda san. Ṱoḓi u vhona dzi gun. Ndi mutuku Jack Ban. Ndi venga u tata khan. Ndi nga gidima run. Happy birthday ma baloni. Urothonyana na baloni. Vakisheni madaloni. Sama sama bambeloni. Ndi chivuwa macheloni. Siatandaza tabeloni. Kata kata migeroni. Dilichisi na mbeloni. Para bomberi ba 4. Ndina magenge a 4. Ndora nga 24. Gadzi 24. Ndora ndi tule for sure. Pano ni mzazi for sure. Batu botakara